keys on the way. Nina salamu na we. Dunia tuimalize, itafune, tafune, nikule usinibakize. Tamba na mimi, mi wako wewe, uwewe, ululululala. Na leo nimepata kidogo.